نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تنقبس بانجي مهي ووضا كلابا فوبين دي انتميك صلى الله عليه وسلم فتسبل قياما سيدنا أبو أمامة رضي الله عنه أو سيبا قنين أبود نبي صلى الله عليه وسلم عداد Shuluki tani kundiru mizila durudu ine, laji sanudili lonse, nditudi. Durudu imene umma wanga, antu wanga, undi tatula wanga. Ama ndishitila, ima mwele sedo kwa ine, laji sanudili lonse. Kotele, amena ama shuluki tani kundiru mizila durudu, ndi amene aza kale bafubi kwa mbili ndi ine, patiku laji waluzo, patiku la kiyama. Ansar abu tsanyumba yake akamata ansar awandi masahaba amene adali nziga za kumadina monga tukudziwa kuti tumiki sallallahu alaihi wasallam pamoja ni masahaba ena adasa samuka kushoka ku Makka kubwela ku Madina munawaro ndiye awamene adashokela ku Makka ama chedwa kuti mamuhajirin ndipo awamene izrali nzika za ku Madina masahaba amene izrali nzika za Madina ama chedwa kuti maansar ndiye mmodzi mwa ansar agotsa nyumba yake kuti shida chitika nchiani sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam siku lina ankadutsa munse wa Madina munawara ndipo adaona nyumba yaitoli yokale ndidomu pamwamba pake adafunse masahaba radhiyallahu anhum kunena kuti kuti chimene ichi nchiani masahaba radhiyallahu anhum adayanka kumuyanka mtumiki sallallahu alaihi wasallam hadarishan imene ndi nyumba imene yamangidwa ndi mmodzi wa maansar rasulullah sallallahu alaihi wasallam adango kala chete nthawi ina ansar amene adamanga nyumba yaitali uja adadzabwela kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndi kupeleka salamu assalamu alaikum komano rasulullah sallallahu alaihi wasallam adatembenukila mkope yake kumbali ndipo sana muyang'ane sahaba iya sahaba uja amene ali ansari adabweleza salamu kupeleka salamu komano rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang sahaba amene ada aliokhudzidwa kwambiri poona kuti rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadamu yake salamu yake pamene ada wafusa masahaba anzake ansari atawafusa masahaba anzake masahaba cha adaza muyanka unena kuti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana adusa pa nyumba yetso panoi imene ada mangayo ndipo adafunsa zokhudza nyumbayo ndipo mwasangasanga sahabayo amene ali ansari adadzapita ku nyumba kwake nakagumula nyumba imene amamangaiti ndiponso sada kanene bisimenesi kapena kuti sada kafusa nzeru kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam zokuza zomwada chitazo nthawi ina paradusa masiku rasulullah sallallahu alaihi wasallam zidango chitika kudutsira njira imene iyo kashike nanso ndipo mtumiki sallallahu alaihi wasallam adaza funsa iliko nyumba imene idali ndi domu pamwamba ija ndikumbukira kuti nthawi ina ndidaiona pamene ndikadutsa pamalo ano masahaba radhiyallahu anhum adamuza mtumiki sallallahu alaihi wasallam kumuyanka kunena kuzokuza ansari kuti hadaigumula poona kuti idabweresa mkwiyo kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam pantawi imeneyo rasulullah sallallahu alaihi wasallam adati chomangidwa chilichonse chimene chamangidwa popanda kufunikira kwenikweni kudzakala mtolo olemetsa kwa basi wa munthuyo kupatula chomanga chomwe chamangidwa pali zofunikira zenizeni chikhalidwe cha masahaba radhiyallahu anhum
chima onetsela tuboyela chikondisheni cheni komanso kuzipeleka kwawo masahaba radhiyallahu anhum saada bilile ndinkwiyo wa mtumiki sallallahu alayhi wa sallam ndipo nga khale mpangono pomwe saada loleya saada funa kumukuisa mtumiki sallallahu alayhi wa sallam kudzela mmashididwa ali wonse iwo mwachangu changu amasiya nchitidwa omukuisa mtumiki sallallahu alayhi wa sallam.